waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
midowga reer yurub ayaa soo cusboonaysiiyey ku dhaganidooda ay ku sii socdaan heshiiska nukliyeerka ee iiraan ay la gaadheen, iyagoo ay shaaca ka qaadeen in haddaba heshiiskaasi ujeeddooyinkiisa lagu gaadhayo. arrinkan ayaa isagu waxa uu imaanayaa isaga oo madaxweynaha maraykanka dhankiisana donald trump laga sugayo in haddaba dahraan uu haddaba cuquubooyin ka dhaafo sida heshiiska uu dhigayo. midowga reer yurub ayaa kadib kulan ay broxel kula qaateen wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed jawaad dariif iyo dhigagiisa ingiriiska, faransiiska, jarmalka ayaa waxa ay ku adkaysteen in laga maarmaan ay tahay in lagu sii socdo si buuxda fulinta heshiiskani, waxayna ku tilmaameen in arrintani ay tahay arrin asaasi u ah arrimaha nabadda gobolka, ayna lagama maarmaanna u tahay midowga reer yurub nabaddiisa. wasiirada arrimaha dibadda ee ingiriiska, faransiiska iyo jarmalka iyo sidoo kaleete haweeneyda madaxa ka ah siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga reer yurub federica mogherini ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in aan wax looga maarmo uusan jirin heshiiska nukliyeerka, wax looga noqdana aynan haatan jirin. wararku waxay intaasi ku darayaan in dalalka bahda reer yurub ee waaweyn ay ku nuuxnuuxsadeen in laga maarmaan ay tahay in wadaxaajood lala gala iiraan dhanka ku saabsan barnaamijkeeda nukliyeerka, si gaara arrimaha baalastiga ay sii waddo iyo faragelinada iiraan ay ka waddo gobolka meelaha qaarkood. federica ayaa waxay sheegtay in heshiiska nukliyeerka ee 2015 lixda waddan ee waaweyn ay iiraan la gaadheen in haddaba ujeeddooyinkiisa waaweynaa lagu gaadhayo, oo ah barnaamijka nukliyeerka ee iiraan in la geliyo kormeerid joogta. federica ayaa waxay sheegtay in laga maarmaan ay tahay in heshiiskan lagu gacan adaygo sababtoo ah dunida ayuu ammaan badan u soo hoynayaa, isagoo ka hor istaagaya dunida ayay tiri in loo baratamo helitaanka nukliyeerka. waxayna intaa ku dartay in dhammaanba dhinacyada kaleetana ay ka sugayso in ay dabaqaan heshiiskaasi si buuxda. waxay intaasi ku dartay federica in haddaba kulankaasi uu bahda reer yurub isaga fursad u siiyey in ay muujiyaan cabsida ay ka qabaan mawaadiicda ay ka mid tahay dhanka koruqaaditaanka ama casriyeynta waddanka iiraan ay ku waddo hubkeeda nukliyeerka iyo sidoo kaleeta goobaha khilaafyadu ay ka jiraan. federica ayaa iyadu dariif ku martigelisay magaalada broxel, halkaasoo wadaxaajood uu kula galay dhigagiisa faransiiska jan eve iyo jarmalka rigmar gabriel iyo sidoo kaleete wasiirka arrimaha dibadda ee ingiriiska boris johnson, iyadoo saddexduba ay shaaca ka qaadeen in ay taageersan yihiin heshiiskaasi nukliyeerka ah in sidiisa lagu sii wado. johnson ayaa isagu sheegay in uu aaminsan yahay arrintan inay tahay horumar weyn oo la gaadhay dhanka diblomaasiyaddana laga gaadhay, ayna tahay jid laga hortegayo iiraan in ay hanato hubka nukliyeerka, iiraanna ay sheegtay in ay fulinayso heshiiskaasi waxyaabaha uu qorayo sida ay soo warisay wakaaladda caalamiga ah ee hubka nukliyeerka. jan eve ayaa dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska waxa uu sheegay ma jiraan buu yidhi wax na tusaya amaba keenaya inaan ka shakino dhanka iiraan in ay heshiiskaasi si wanaagsan u fulinayso, iyada oo wakaaladda caalamiga ee hubka nukliyeerkana ay si joogta had iyo jeer ugu yeedhayso in niyad wanaagsan heshiiskan lagu dabaqo. waxa uu intaasi ku daray jan eve inay muhiimaddu ay tahay maanta in haddaba si joogta ah dhinacyada kala duwan ee heshiiskani ay u fuliyaan, oo weliba maraykanka oo asxaabtanada ayuu yidhi ay arrintaasi u fuliyaan. gabriel ayaa waxa uu sheegay in isagu si mabda ahaana uu ku raacsan yahay dariif inay wanaagsan tahay in la bilaabo wadaxaajoodka arrimaha khilaafka keenaya. dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan gawaad dariif ayaa sheegay in waddankiisu uu ku ballanqaaday inuu dhibo barnaamijka nukliyeerka ah sida heshiiska la saxiixay uu dhigayo ee waddamada lixda uu la gaaray, kaasoo sidoo kale maraykankana ku qasbaya in heshiiskaasi uusan ka bixin. dariif ayaa waxa uu ku soo qoray boggiisa twitterka ah kulankaasi kadib: kulankan dhexdiisa si weyn ayaa waxa loo rumaysan yahay in haddaba iiraan ay iyadu fulinayso heshiisyadii, shacabka iiraanna inuu xaq u leeyahay waxyaabaha isagu uu muto, iyada oo tallaabo kasta oo arrintaasi ka hor imaanaysana aan la aqbali karin. dhanka maraykanka, barito ayaa waxa ay dhammaanaysaa 120 maalmood ee lagu meelmarin lahaa oo taraam madaxweynahaasi uu ku meermarin lahaa heshiisyadii horey loo gaadhay oo laga sugayey, oo ahaa in haddaba uu sii kordhiyo taraam inuu sii kordhiyo Donald Trump waqtiga dahraan cuqubooyinka laga sii cafinayo sida heshiiska uu dhigayo, balse aqalka cad ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in madaxweynuhu weli wax go'aana arrintaasi uusan ka qaadanin. Wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in buuqa uu buugii Trump laga qoray uu abuuray in maamulka Trump haatan ay ku qasbayso in ay sii dheereeyaan muddada Iiraan haddaba lagaga cafinayo cuqubooyinka.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S radio app. booqo sbs.com.au/somali.